Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Sakiraɓe keɗe kabaruji amin fulfulde ɗimin jogani on beete alkamisare sappo e jeegon lewru décembre hitande 2021. Sakiraɓe janwale moɗo yamde diana ƴaɓɓoy ka silimaji sappo e ɗiɗi Ousmane Niall pulle kabaruji ɗo gagni kantetu ɓoggi jande to jondeji batu assise national yewtogoji kabaruji leydi meɗen ndi puɗɗi alal baare keñen les cercle ŋaji kewɗi toɓɓe sappo e tati woni ɗe haala muɗum hani waɗede ka noon golleji muɗum bonnitama kidal e menaka dow wi fedde CSP. Ley laamu banamba ko yata gelle capanɗe joyi goni e joni e wi jaddinkoɓe maire en ɗe nokkuji ana kulli fate heyɗere waɗa toon an akawo ka alhaali muɗum ana wodi illa joni o e wi maɓɓe. Fanɗi fo himɓe ujunaji tatan woni egguɓe limtaɓe ley iñon ley o wattu ko ɓuri hewde maɓɓe fuu yo rewɓe dogguɓe saabe rafindenagu e hulde guɓɓe jaddinkoɓe. Nelaɗo amen kertaɗo yaade ñon yettake leyɗe joɗirɗe maɓɓe yoɗi woni sembe kabaruji beeta ko bisimilla moɗo heɗaji si jottamani. Batuji assise national ɗi puɗɗi Bamako kañe e les cercle ŋaji alalbaare keñen sappo e joyi lewru décembre ndu caggal ɗi kereduji ɗi gaɗɗi cakkita yontere ƴaɓɓene nde toɓɓe sappo e tati woni ɗeɓe gondi haltidinde dow muɗum ley capital ngal kañe e ley gelle ardiɗe cercle uji ɗi. Daraman Mayga yettake ley commune ŋaji yogaji ɗo district Bamako ɗo anni ko heɓani en dow faccitanko Mamadou Samassé ko sitta siɗiɓe.
Ley nokku lolliɗo musée Moussoukounda batuji commune o waɗa saluji ɗiɗi e oɗo nokku o ani heewi jama ani maɓɓe rewɓe jokolɓe e kañum dunno nayaɓe e wi yimɓe hewɓe toɓɓe ɓurɗe fuf jogari nafa e li batu o woni kaldal du hewtogol jam keɗɗana Cheikh Tidiane Haydara goto e haruɓe ɓe.
Hunde lobbere wotere kummalinkoɓe han tewde hannen ɗum e yafodurde e batu kalaji ɗi leydi nin wawa honcude hoore soni walani ɓiɓɓe leydi fu nangodira juuɗe anta Mali e wi en fu jiye Mali.
E wi Afa Zankura Dumbiya jokko ɗiɗoɓo maire commune 1 ɗiɗo batu uji ɗi latto nuygal leydi Mali heɗintinandi
yimɓe commune fu yalde hannen saabu o batu kaalaɗo caggal ɗi batuji miɗen miila ɓiɓɓe leyni fof kawran mena ɗum waɗama imma daraji mi moƴƴinta talkuru haalami ka e chartiji hanɗi waɗele talkuru mi hewtina malinkoɓe fof.
Hono to korofina ley commune goɓerde nokku parlement des enfants ñamakoro ley commune jeegoɓerde tun anni heewi jama ɗo kay rewɓe e sukaɓe yila maɓɓe yo jaabuji kantiɗi jalta e joɗa haalaji ɗi.
Minen rewɓen meɗen tampi hannen saabe torraji wonɗili Mali hannedi minen ɗum e ɓiɓɓen Mali won noon ɗi batuji ana ha nataja saabe deƴƴere e jaam heɓele leydi meɗen ni hakka Mali jiile kese mi yalti fa heewi hannden saabe batuji haalaɗi ɗum ne woni waɗede e laabi lubbiɗu.
Yo honon e ley communeŋaji manko ɗi fof haalaji kewi sanne dow sisili ɗiɗo berde nde fawinde dow kabaru ndenagu ɓamtare e kaña dun kabaruji politikako e ko nande muɗum.
Ley kedde leydi ndi batuji ɗi puɗɗi ley cercle uji ɗi dow ƴiwde ñafunke yaade bafulaɓe ƴaɓɓorade koro e yoroso na dow banamba golleji ɗi ana gondi e yarude no jiɗira ka noon kidal e menaka bonnitingol golleji ɗi tabama dow yamirore fedde cadre stratégique permanent wonde e guɓe ciñininɗe kaldal gaɗangal fa jam heɓengal. Mamadou Samassiko
ewi keƴaɗo ɗiɗo jooɗa haalaji to bafulaɓe tun pelle noddare ɗe fuf notigui himmeji jamare nde haala muɗum memama e ley oɗo ñalawma guoɓo o e wimakko to yeroso tun batuji ɗi latigui sababu jamare hurunde hunde nde yiyaka fi e wattu ɗi commune ŋaji ɗi ko ɓuuri temed ɗiɗo yimɓe iwruɓe commune ŋaji jeenayyi gaari ngal ɗo kawrtal gongal waɗede no fewiri noona ko noon ɗum noto bankas ley wuddu leydi ndi heƴaɓe hewɓe notigui oɗo ñalawma guoɓo batuji ɗi ɗum waɗi yeeso préfet cercle o ley sahal leydi ndi to ñafuge toon ɗiɗo golleji ANR pewi sanne dow siliji sappo e tati holitaɗi ɗi ko huncana hoore woni kabaru ndenagu e wattu transition o to banamba toon kawrtal ngal waɗama ley mairi ngallure nde laamukoɓe toon beltorgue sanne ko jamare hurunde cercle o tutti hakkillaji maɓɓe dow gueɗe ɗe fuf ka noon ɗiɗo batuji dow ƴettagol leydi ndi banggal cercle uji ɗi gaɗaka liaison ŋaji menaka e kidal ɓeɗo calike e dow noddago fedde lolirde cadre stratégique permanent.
Ɗi kabaruji fo andoɗo mbawi heɓude dow bembe ande ɗe dow hella men Facebook kañum compte Twitter. dillu e duubi jetti ciaggal ko soldatsi en Faransi ngari tumbutu fa kabo e gube jaadinkoobe be njoppi tumbutu talataare yabbene nde dillugol soldatsi en Faransi be himbe tumbutu mona fuu no yiri don e hakkilo modon le onoko sini yogabe collectivité illa barkan wari ton wala fuu ko nafi bangal nde nagu yogabe ana mila wide Mali Morsi gollidido mon kantido kede ko mbi kedjaade amen gondo ton Boubacar Djité do faccitango sita sidibe
Barkan no se en allié très stratégique.
Barkan coupe mangal paden ko nato sabe habude la fitte eran ga mali ana han yewte de kazin kawre mo singin akul kam galle di france sona yi barkan hannen yoppi gindi tumudu fakki jonne mo en min tere malbe ko holliti ana wa lende de jama on kay jawle mo en ga min ge mi sikkite do sanne yalla min tere malbe ana wawa fiti de wolle wonne gane lam kobe lam hakkon radio ana han wadde imad draji jandida e pelle golde kazin da wara faabo en ma beere jama mangal pat mal Ningen mistane wona na hannen men ko lino Francis Sanne de min tigi min ter malbe dum wawan darorom en ko nato sabe lentide baddi malfu
fura le vrai jeu de la sécurité
nyande fu galle buri nadde e juude jaadin ko bele cercle banamba region kulikoro ko yata gure chapande joy le commune ngaji tati ngoni wattu joni o e wi mujahidin e wi mere en den kuje be collectivité tawgol de gube leede je ana way waddude tidal bangal gure e gondal le jam e dajira hakkunde himbe joddi be leede en kuje aniko intalla agbilal hebeni kanko nelad amen yade ton le o wattu do faccitango mamadou samaseku sitasi de be
to sibito ton no hejabe lamu hultivide lamu kobe be ngatanabe hakkilo o do ngotnado o November ni bonnugul alhali nuku o bangal notorgol lo ciktabe jadin kobe jokolbe be ngala golle be
ma commune vie en insécurité
mi commune non ana woni le lafite e mauna ne buri dubi tati ma fanne hande samdina tu l'école wala préfet du wala so wi ama me janta hande me wa hala jati me gitam ton lamu malu samdina weti futti dal buri fiadade ana fota dubi hande
deux dernières années
nindar larmi mali faabo min dun ko beedi wiide kanko ngotonaado tuba koro mo hedraka fe jikke e wi mako rafunde nagu o latki sababu fe goto holaki goddo
fe yewi hakuna kubeji ana tidi yaadu lumo du ana tidi kole fu wala kazin hakuna jamaa fe hakuna amen menen pedo kole wala kazin sabdena dun da annataade wala hakuna lenyidi le nuku amen ondo
vraiment de conflit
to banamba tun hejabe lambe hulti wiide dabari na gondi fiede yalla lugaji na wade sato e sato le cercle o wonande habitibe be tatana Ousmane Sempara maire commune Banamba
disposition tara parce que
mal imadraji kewdi le commune ngaji jene wonde dodi yalla men heba joddinde jama goddo ko hinnato ana yilo le saren jamma kan e nyolaman yalla lenta jama on me itti kalse jati ko hakkata o jama yalla bebe lenta yimmen le nikku jamene do
munu dugo kon nana ko se
imadraji ame tawde fufu yalla habitibe be na cefo do o do kabaru o heba lawul kanon andon wiide batukala lewru kabaru denagu wada ma to golire fe banamba nyande altenere de dun ko intal ak bilal nelado to banamba to hebani su jotamani
ngendi nyono ana bisima egube hewbe yurobe le gelle de modda e modon le ngendi kolodugu kura ko min nyono ko buri himbe ujinaji tatan woni limtabe le modon be fuube ferbe sabe hippongoji jomben kabode hewbe mabbe yo rewbe nelad amen kertado yaade nyono yotte le onuko anni ko hebeni ndu faccitan mamadou samassiou ko sita sitibe
dun do Youssoufa sukabe e gubbe gondube fijude to kolodu kuran gonden nokku ngudirdo ngalure nyono kilouji juy odo debbo gondudo muynude sukamu dun na wiye Fatoumata Konta mo dubi chapani tati dugi yeltide le gellel makko batte bonandaji ngondi tondi denno le mbuyonki o yottike do en
Mimide jeya turuma bangi gendi antitirten buyagi were le cercle nyono ne fota lebbi hannen mido o nukku to yimbeji riwabe wolde jippina mi wala kagol fe godol mi wala ko nyamami feti me waltame wala joni jangu ana satti wala funama watta giddi wakkatne wolde ne fuddina joni so don witti weppirgan surabe jonon fa hannen mi yide mi anna jardi woni hannen dun so halama gondun dun nawi sanne
de on duru de bino bonu amanno ko
titala kabar o tawre fu Fatoumata kay na wondi imadara hinade kabaru sukabe makko be abam kay yakata ful
mbita do ka finu ko
samoji mi natande gelli nyonon mi jeba kaddeji lonetedi kay kaaki lawetedi e yoba kan wakati dim unan gawri do fu mo dandum yalla me heba kalsa no wurram samoji mi way wadde balde didi le sare nyonona e tewdu ko hono di golleji mi yoppa sukabe damme den nukuje to me jippina huna fu mi wala do war sabe hannen so mi wada di golleji yalla heba ko nyamam le genni amen noon mais wawayi ɗo ne ɗi torraji feƴ ɗo nawisan
dugulanteni chidoyere
fesuɓe ɗo e guɓe kuladugkura ne heeɓa fabaji woni zeŋaji yogaji e joint en anniaji lobbuɓe yiila Fatoumata kay yo howtude no yawri ley gellel makko saabi e wimakko fay hunde ɓuura tawede ley nokkuɗo jeeya ɗum woni ko kalifa goyta heɓani sijud tamani gila ñono
kabaru covid 19 himɓe temedere e capanɗe tato e jeɗɗon woni ɓe ñaw o nangi ñalawma keñen sappo e joyon cantana goto woni ƴiwɗo ɗum woni ko kanankoɓe docteure en kolliti wiide ko natli leydi meɗen ndi warde ɗo gonɗen hannden ɗo himɓe ujunaji sappo e jetton e temedere jetton e capanɗe joyon e joyon wonɓe o nangi santanaɓe ujunaji sappo e joyon e temedere joyon e capanɗe jeeno e taton ɓe o accayi yo temedere jeegon e capanɗe taton e nayo keɗeɗen e joni kabaruji acti covid
hono mbawɗe renude ko emen heɓugollo ñaw covid 19 le restaurant ngaji saabe yimɓe ana nawtoro aset ngaji e cuire ngaji kañe fourchette ngaji goto tama ñamde namasa satu four ana rena neɗɗo e ñaw coronavirus rewɓe hamidi enna ana mbawi wande tama pikiri coronavirus yo ɗum woni lamdi ɗi dukke ande ñaw o jaboto hande de ndu heejo acti covid bisimlaymon le majjuna
jawal docteur hono neɗɗo watta so farta e ñaw covid 19 o nokku to yimɓelele fuu nawtorto asettiŋaji gooti kan e vert
neɗɗo no wawi jaati raɓude yimɓele hewɓe ma ɗum heɓude kanko hermo ko gueƴi ñaw kambar ɗum ene darda yimɓele wasa yaade ley nokkuji ɗi jama heewi muɗum ana hani kaki ɗi foof lotire sabunle eau dijavel yalla pat gueƴi ñaw tawe dow kala ko woni vert asset ma ɗum fourchette e cuire en
ñamude namasa ne wawi latade sababu haɓude gueƴi ñaw o tama yo gonga ni ennakay ɗo gowataka fewi gonɗinede yo banggal sembe calɗi joomum nden so ni aɗa selli e calɗi ma a hisan e ñaw ga ɓeydorade cellal ne wawi ɗum heɓede banggal ñamduji yogaji hono lemburkumul ha namasa kaymi miilayi saabi sikora ne heewi hen sikora ne to wonɗo heeɓi adadu tan wawilakade sababu torra calɗi
bonjour docteur
tama kuɓɓo ne wawi latade sababu waraɓodiral ñaw o fa ɗo gonɗen ɗo kay holtaka wiide kuɓɓo ne wawi latade sababu waraɓodiral
bonjour docteur
jawal docteur min taykike cuuɗi to worɓe ɓe ñaw o woni ni sawrete to ana ɓuuri rewɓe komu ko hewde hoɗum saabi
yo gonga jaati worɓe ɓuuri hewde diina rewɓe mi honani kabaru ɗoyru raneru wakkati jona kayɓe mama fewi haala kabaru worɓe e rewɓe e ley covid 19 ka ɗo ɓoyata fewi yama e batte alahaali calɗi worɓe jaatima ɗum imadaji kewɗi ɗiɓe gatta diina rewɓe ɓe lugaji na gondi waɗede yalla fashintinde ɗum foof
allo docteur yalla neɗɗo cantanaɗo ɓiɗo ñaw covid 19 o ana wawi pikkadenvacciné
yilaji heɓama jaati banggal pelle kedde annata ndu kañum ɗum leyɗe ɗe yila oms yimɓe camtanamaɓe dooma tafum lebbi jeegom fode mabɓe fesede soñi jaadi kusaabi ana wiya yimɓe dooma lewru ma lebbi ɗiɗi ma ɗum lebbi jeegom yo banggal muɗum noon yalla pati yimɓe jillodira kuteji keɓaɗi caggal fesgol ngol e kuteji keɓaɗi caggal ñaw o jaati ndenna soni neɗɗo samtanama joomum ne wawa jaati wadde vaccin o ka noon wattuji muɗum no sarta
yalla debbo kalinɗo ana wawi pikkaden
debbo cuuɗo ne wawi jaati fesede mi taki wiɗi jaati debbo cuuɓiɗo so fesama vaccin o renan ɗum no suka o banggal ko wiyete anticor ka debbo ha miilu lebbi tati arandeji ɗi kay hana fe fesede nden noon jawtiɓe lebbi tati arandeji ɗi fa lebbi jeenayyi ɓe kay ne wawi fesede
ɗum woni komi mbawi heɓande onno do kabaruji pawɗi do ñaw coronavirus tiyabu mona e hettinade ɗumna allah holli en ñande wonde
sijo tamani do faba muya gouvernement leydi Suède, Danemark, Suisse e République Tchèque et Union Européenne
sakiraɓe kabaruji gon ile région ngaji meɗen ɗe jaran kayi batu pawiɗo ɗo hollitingol golle bureau vérificateur général kañum e tonkanɗe muɗum 2019-2020 waɗi talatare jaɓɓene nde to kayto o batu guncenin ɗo hoore yo projet redevabilité publique participation des femmes au Mali o hawrintini ko yata yimɓe capanɗe nayo ƴurɓe ley gelle kewɗe région o ewi hooreɓe projet RPPFM fanda kawrita ngal yo hollitin yimɓe hawreɓe hemɓe yalla ana pama fa kasa golle nafa bureau vérificateur général ten jari ka jollo ko yar himbe japan e taton kawri talata jabrende e botu pawide do haltedinde tid allaji di sambra de commerce ka jollo jogi wattu joni o syndicat ngaji gondi e gollirde de kany e nelabe hewbe jurobe chambre regional commerce sigaso kawri e o botu e wi humjenimbe botu o hore fanda mudun yalla be kaltide tid allaji gondude handen di be darta do hono di kebenerte jogal sakira be do kadu de kabaruji ka andon di fu odon ba hewde do www.studio80.org fa kittino don di do odon bay noddede numero viamo 37 321 kedde heda do sedde yewtere de waran jukkinente wassalam